studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altinere noga e nay lewru meh jena yamde sokidu studio tamani miden tawa e maison de la presse bamako do jottino no do kabaruji du yumar way galo sakirabon competitive de ministre makane leydi malindi fu be jammini nyaloma kede na do yimbe la gattobe kufnaaji bulbulaaji dille adnaara allandu be kolliti wi ile be puddi jabaade leede ele do mali do yimbe mabbe buri heddaade ko batto yimbe la chapan en jani yom suko jokkole soldats en kanyen keddi le torraaji di leydi malindi holliti wi weltikile di do golleji be joti dun du ka fa hande be kolliti wi ministre man ha tekkinde kumol jayla hono haani be reede bawde leydi france di holliti wi leede ele keddi de fu mali be pour hokkude visa ngaji mabbe di do kabaruji be dokki dum wakande be jirdno journaliste be de kanko kedjar leydi france di leydi meede do holliti wi hitande fu e be kokka ko yaatu uina sapo visa leydi malindi suka mere fi balobe be kebi yakawere kasen be kebi yambere watto jono o be kebi galule di do golleje sabi de suka be ngala dubi sapo jeddi be banti coupe o kasen be banti do e juude gana di wono sembe kabaruji di min jogini o do be tande di bismillah modon e hedade ko patto mangal pad en ujnaaji sappo e go'o don be noddirta kufnaaji bulo bulaaji di police nga mabbe ujnere e yimbe la mabbe civil en ujnere temet nayo kany en gon leedi malindi dido kabaruji be dokki dum wakande be gonno laninaade yambere mabbe mawle yituma wuri hono kippobe kufnaaji bulo bulaaji di kanko jokko horeje fedde nations unies le leedi medeni mo noddirta ko hen David Z o holiti wide sa jeewi fa hande be jogi tiidallaaji le leedi malindi no den gordi hono wori Muhammadu Samaseku
ndedo yambere wada man de leedi mali e wattu mo terrorisme be nangada bonandaji kewdi fewde e solosabe onibe e lewi jokko horejo minisma ko en David C chapan en jetto en jetno kufna blablaaji ngoni keddibe der bonandaji glan garangal mabbe der leedindi anawara dubi tati hande bonanda chakite ngada do o nyande alkamsar jabbinde de yimbe le ciktabe latade terrorisme ngoni chamube do mangal pade en jarobe en koyde der nuku agelok e le region kidal jo en kufna blabla di don jabe leedi chat ngoni keddibe hen le lewru mendu tan bonandaji joy ngoni ngada di fewde mabbe der tumbutu e gaw kadu fufi tawede kanko joko horejo minisma holiti wide dum hadata fe mangal paden oni kinade golle mum fa hande e lewi mako der lebbi didi cakitidi di mangal paden e police abe minisma be ngadi lugaji cili ujinaji didi sato e imadaji di ngaditita e mangal paden leedi mali e kanye be leedi france kanko joko horejo minisma o na yetta sanne yargul yeso golleji tal kurundu kadu fufi tawede holiti wide an hani golleji di jawne sabirafu denago satti momnude sanne
kanko ministre kumido hakkune malele ele goda blay joppo holitiwido weltikle dido golleji sanne dum e tawede fo holitiwido ninse makko nyalawma hande ko sar yawol bamangol le fed nations unies golbe nodir 2295 holitiwido fa hande gol do sar yawol sa dewi dum tabaka sebe de ministre mabbe joggi fa hande tidallaji modnobe kan hebirde bawde le nokko kede ko mo sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
3 ans après le déploiement
dubi tati cagal grangal mangal pad en ministre dar leedi mendi golleji di ngari di pewi sanne tawe nek kabaru nokku o wona fi hunde yafunde bangal bonandaji chattudi kartadi e terrorist mb ngadata fewde civil en e kanyi mangal pat mb fuf do hun cangulo hore golleji di sifar nokku o e kanyi jogol hakika mudun woni ko fedde oni bammi sere wollo 2295 nyande nogo e goleru jan hitande 2016 ta do fuf e tawede mi novemba martinde on kumpa wide tagal hakke hitande yaptingol ngoddo sere wol fa hande fedde minismande totaka kasinde ne mayre ki soborde adadu mangal pade en e almusataji bangal hinnade no fevri manda mo halfina o
necessaire ad execution correcte de son mandat
do bomoko do yimbe le hewbe kolliti metti mudo no fedde ministre mande worri wobanto ngadi landol yel hodo fube na fatali le di dubi tati ko be jotti e nokko ko wobanto do kolliti wi fa hande bodde mabbe en kan be de fa jayal hono be kan gollede golleji mabbe di fa pewa kede ko bomoko ko be cifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
le mandat qu'ils ont actuellement là nous le
minen malinko be be pa mal fe sifa manda mabbe wakat jun o an hani be jawto kabar mudun fadde mabbe dumdo be to kipo do mabbe yo kambe e ko mabbe njaha e be do bonandaji an ki wadede nyande fuf yonkiji na keddo tawane kambe kani hadde dum fuf ka dum latike mbo yonki ada hani jati bin jogo sugulan fa mabbe der leedi mendi den min kuyani non sanne grangal mabbe gal ka wakat jun o be bonni jike amen nyande fuf bonandaje na ngade der nukuji di kambe kufina blablaji di kani haybude wiata fe be ngalan nafa ka yusufa golle mabbe o jewte der hejo golle mabbe o mi meeli non be dawran wailtere kala do be do kufina blablaji ngoni so leedi mali so centrafrique so nukuji goddi tay kama wiide yultoyade hakkune jamarne tan be gondi nafa fofuf ngala de ya fofu manda mabbe na hedintine do halaji butti tekudi e ko nande mun en ka faade mon en do lataaki no mbirata ne
jusque là on va pas cette offensive
c'est grave son abirdo bemal amé ande ngala do baynel tirton mi joju modon no noddimi do di do numéroji di taw mi do répondre kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi kanko hore jige di ganandi holitan wede kenyo mo wonno do bomako do e noddirama nana ado wiama o yide horeje makko ibrahim hono makko don ibrahim bubakar keta gondo le leedi meden di yogay halaji di fu jowi ki wattu jonono de leede le kani rentinirde bawde muuden faabe diwto yalla kabaru wayde jam e dedel kon le lefol sedi yawo gol no be kani hedinirde do jogala hono witta witta o worribe ko litti wido ko yata yimbele temedre e noga en jagom iwobe le lefol sa hengel kani en jia le leedi tunisinde be gonno do maye geeci go ko yata malin koobe temedre al hakkunde mabbe roobe le jaddom du cowibe an hakkunde be do yimbe lo woli tawde be ndarano fa naata dum won le leedi italy ndi be gorno iwrito libi to fa naata leedi do golleji ka wattu jono holi tawde do won mangal pade gobe le leedi tunisie ndi kanyen en jeso jabu yibe ton hono wori usman nyali buli
aw tobe martini kumpa mangal pade won jobe jollaare gombe do dande mayo geeci ben gerdan be kulli wida be gon e wembere dum wadi baleri leedi tunisie hedde kerol leedi libi leebe dawbe rewbe chapande nayon en jetton goni hen jeddo e mabbe yo hameli en sukabe tatundu ana hen hollitama wiyede be fu nigeria mali kanye e gambibe njeya neno leedi libi ndibe jabbirino be birfintinama port zardis leedi tunisie e be gonditon e sawrede sakitotobe nabe medinin ko himbe ton ko libide illa la mamar kadafi o samede hitan 2011 de leedi libi ndi lati suteri do dawro fu wala don wonno do hitande fu chapande ande chapande ujinaji dawbe jabbirto yaade Italy aljumare de gollobe do mayo geci libi go kulli wiide fandi fu lanaji nogay chawdude ujinaji dawbe njidbe natoyde leedi Italy ndi njiyama hedde hirnaange libi do geci di
hitande fuube kollitiide France en hokka leedi Mali ndi ko yata visa ngaji ujinaji sappo dido kabaruji kanko kedar leedi France ndi kanko hokkide wakkande o yidno yimbe el njedo kabaruji leedi meden di le majjundo hollitiido fo leedi Mali ndi be ko be buri hokkudido visa ngaji o wadino dango feude e jamarde ndartobe dido kaytaji be mbi ben yewto yalla hono kani rewirdino sariyaji di ngorino kede kanko no dirtino madame Evelyne Decor o kanko non kedjaado fedde fo leedi France ndi leedi meden di komo sifi do hen do faccitango Mohamedou Samassek
Aujourd'hui les visas c'est
wakat jun o kabar visa na yawi so yimbe le kunchene dun hore gilalo hakke yontere be keban visas mabbe so andon wiide wattuji yoga kabar mu dun na sattitidude yo wattuji hono di yimbe le hewbe jahata foftare ma hono lewru korka en di yawara yimbe le na kewi ma dun hono vocation en sugabe le koy sabe hewbe dawan denno dido wattuji wawata hebede no yawiri hono dido ti allahji na hani hunchene do hore yo kasindinbe be jahatun be doro famu yo be kino talki mabbe no fowiri yalla chadele yoga na wasa tawede hen e kabar mudun dun bilto mi micintinan o wiide hitande fuf min tottan ko buri ujunaji sappo visa denno adadu visa tottado buri hewde dina talki visa rutinaade
be kolliti wiide mali hebi ngalu wakkati joni o be piyi dum won leedi ganandi be banti kuppo kasen joni no cili didi be mama o do kuppo be ngatti dum baddu goto ngattu dum baddu mali o kanko noddete Mamadou Samake o le majjum micciteden wiide ko fi non nokku ni zero dum won le lamorde nyameende micciteden wiide mali kanyu bamuno o do kuppo mali won leedi arandeeri du jokkindira cili dida na bama o do kuppo
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grabe jeyal do ne lay raison ngaji di en puddiran wattu jono to tumbu tobe kolliti wiide kawrital an wonde wadde ton faabde al hono woddintin gol be ngo hani wadrede to tumbu to koni faana mudu fa buyta maye maye sukable o do nokku lanni o do golle yo suudu doktoror wondo ton se durute ngardam faado kuchala do won fedde humnide kabaru kaldal e kawral e dembu karasi le bale politiki de be gondi e wadde ton kawrital mabbe koni faana ngal do kawrital faabe jewto yalla hono sukabe kanyo robel be kani wattirde koyde mudu le bale politiki je gonde tonde wattu jone be gondi hokkude jamaade hakkilaji lobbi e do radioji gondi tondi se urute garanti minirem faado sigaso dobe kolliti do wattu jono yimbe la gombe tonbe gondi e famminede il asawer jabbi nonde hono kabaru bonanda je gatte wakkati fufode roobe ko yata yimbe la chapalde joyom lamibe bale dun ONG ngaji gonde tonde an gondi e famminede hakkeji roobe gorri ton le majjulanni be ngal do kawtal be kolliti wiide be ngaram be pammina dun yimbe la halanane en wombe tonbe fa yotto kumini be kabaru dinaji be no dido golleji gorri sekirabe selbe kabaruji dum en jogino do bete hande di idini holitindi wiide Mali kanye e fedde dum nation jini ne be nyammini hono kabaruuji dum woni yitoma wuri yimbe le nation jini wombe le leedi meedendi wakande der o yambere wadanonde be kollitiru fu do Mali do be buri heddade ko yaata mangal pat e mabbe dum won chapande jene kanye kedditde o do nokku be majjun leedi Mali de hollitiru golleji mabbe dan baawi jotede jaati kan haani jeewede wattu jonono boode mabbe kani beedirede leedi France de be kollitiru fu leedi Mali de be buri hokkude visa ngaji di nyalawma hande be bi hitane fu ko be dokkatan ya uina sapo visa leedi Mali de be kebi ngalu dum wono kupu suka be ngala duubi sapo e jeddi be hollitinde wi joni wono kuyde didi wono yimbe le Mali be bama o do kupu sabi de kenyen be pii gana be ngati dum baddu goto kany heba fi baddel di wono sembe kabaruji dum en jogini o do betane di faande kedde hedaade honno andir do no do e seeda yowtere meden de ana wodi wassalam
sejo tamani.